Get free music on Mdundo.com.
Dear.
You should be trying.
Dear. Ini wala wasio wanapenda kubonga mbaya, wala wasio wanapenda vitina. Manyenyenye hili yenu.
You should be trying.
Sitaki vitina, sitaki. Sitaki porojo, sitaki. Sitaki ujinga, sitaki. Sitaki, sitaki, sitaki. Sitaki vitina, sitaki. Sitaki porojo, sitaki. Sitaki ujinga, sitaki. Sitaki, sitaki, sitaki. 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 Dear, I know life is not fair, but I tell you guys, I don't care. I don't feel it, but I'm kidding, pair. Ntazaka clean, fuck off, pair. Goma zangu zinafika on air. Bonga baya wewe, I don't care. Kula nyama mimi si jali. Bora mimi ni no high. Nina skuma nita kulo gali. Nina tere mshana maji. Mola ya nani jali. Amenipa life pamoja na imani. Uchari kwangu wezi kani. Wewe wivu songa mbali. Talanta ninayo kali. Ndiyo natumia kustep kama Ali. Jaya staki, staki, staki. Staki, staki, staki. Staki, staki, staki. Staki vitina sitaki. Staki porojo sitaki. Staki ujenga sitaki. Staki, staki, staki. Staki vitina sitaki. Staki porojo sitaki. Staki panganga sitaki. Staki, staki, staki. Hata sasa wanadanyo na nijisha. Nikiwa na mgeni wako kwa dirisha. Wanataka kuchukua hiyo pita. Vitina ndiyo wewe ndiyo kufikisha. Na mzazi umenikosanisha. Barela wakanika usha. Ndiyo shida one stamp inaisha. No man can decide my future. Ninatoka kuhuna makuta. Wewe shinda manzi upito mapicha. Aibu itakutoka kumitificha. Mi yule uriti ninja. Tabia mbaya sita kupicha. Ama life yangu wewe ndiyo teacher. Hey. Sitaki vitina, sitaki, sitaki, sitaki. Porojo, sitaki, sitaki, sitaki. Ujinga, sitaki, 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 sitaki. Sitaki vitina, sitaki. Sitaki porojo, sitaki. Leni mimi, sitaki. Kwera, leni mimi, sitaki. Sitaki vitina, sitaki. Risto, sitaki, ujinga, sitaki. Sitaki porojo, sitaki. Eee, sitaki, sitaki, sitaki. Leni on the beat. Nina shika, nindio hit. Orizi ninja. Hey.
You should be trapping.
Stuck it, stuck it, stuck it, stuck it, stuck it, stuck it, stuck it. Hey. 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 Hey.